Say my ooh, yeah, yeah.
One time.
We waka, waka, waka.
Juze doba zitu nice, juze tuzime nice.
Mwana.
Say my ooh, yeah, yeah.
Kwa majina ni yani.
Juze doba zitu nice, juze tuzime nice.
Sedo.
La, la, la. Ako kapeng nika area. Naka kitaka mui chapa.
Chapa.
Nakula kiapo ndai hapa.
Aje.
Don't on it, Niki Rusha, mami stare. Viungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut, nishikishe male. Twende maeneo chuma ilale nane.
Yani bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Ufa deleva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Ya. Maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga ki John Cena. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nyama njege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi ya keso, kama matiles. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda matingo. Kipo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Ufa deleva makanga.